Ni kama moyo umeinuka, nilikuona kwa basha rafiki juzi. And girl, you looked so fine, dressed pink and white. I'm confused, what do I do? For you need to pull up times two. Unajua ni vibes tu, tu. Every time nikikuona ukipass through. But I knew you from that one view. Now I'm stuck on you. Nakuona, nakuona, nakuona kwa akili yangu every day. Nikifunga macho bado nakuona. Girl, nakuona, 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 nakuona. Ah. And I've been wanting to kukwambia vile wanichizi shabu. And I'm not gonna lie, ni wewe nimekuwa nikitaka tu. In this world is me and you. For you nita pull up times two. Unajua ni vibes tu. Every time nikikuona ukipass tu. But I knew you from that one view. Now I'm stuck on you. Nakuona, nakuona, nakuona kwa akili yangu every day. Nikifunga macho bado nakuona. Girl, nakuona, nakuona, nakuona.